urushimi mana kuko rukundo n'ubuntu bwinshi niba mubona nyuzwe niwe mbikesha umunezero wanjye ni muri wowe mana iyo nibutsaho wankuye nihebye numva nagushima bukira bugacya mu bihe bigoye wambereye ingabo shimwa mana haga ikuzo haga ikuzo
ninde muri mudafite icyo yahe rawashimu uwiteka abari baragizwe ingumba nama gambo y'abantu uyu munsi wa none barabyaye barahetse barakurikije ese n'abari barasezerewe kwa muganga bategereje urupfu uyu munsi wa none ntibashobora no gusoba n'uruko bakize ninde muri mudafite icyo yahe rawashimu uwiteka nawe
nimufatanye nanjye dushime imana kuko urukundo n'ubuntu bwinshi niba mubona nyuzwe niwe mbikesha umunezero wanjye ni muri wowe mana iyo nibutsaho wankuye nihebye numva nagushima bukira bugacya mu bihe bigoye wambereye ingabo shimwa mana haga ikuzo haga ikuzo
ninde muri mutabonye ko ukuboko kwayo gukiza niwuduma cyo simbura umwishi matukabona niwuha ibyo kurya abana ibihumbi kandi bagaga ni wowe yereje umwana we Yesu aza kuri isi aduha amahirwe yo kwitwa abana b'Imana Data ninde muri mutabonye ko ukuboko kwayo gukiza nawe nawe
nimufatanye nanjye dushime imana kuko urukundo n'ubuntu bwinshi niba mubona nyuzwe niwe mbikesha umunezero wanjye ni muri wowe mana iyo nibutsaho wankuye nihebye numva nagushima bukira bugacya mu bihe bigoye wambereye ingabo shimwa mana haga ikuzo haga ikuzo
nindu tagushima mana
oya nawe
akira indirimbo yanjye
shima
wakuvaho tukajya he
oya nawe
kwigishe kumenya icyo ushaka
mana nimufatanye nanjye dushime imana kuko urukundo n'ubuntu bwinshi
niba mubona neza
nyuzwe niwe mbikesha
nawe ndibikesha
umunezero wanjye ni muri wowe mana iyo nibutsaho
aho yambaye
wankuye nihebye numva nagushima
ninde utagushima
bukira bugacya
Shimwa mana
haga ikuzo
haga ikuzo
dushima imana
muze tuyishimire
urukundo n'ubuntu bwinshi
niba mubona nezerewe
niwe mbikesha
ntawundi mbikesha
umunezero wanjye ni muri wowe mana iyo nibutsaho
iyo nibutse
wankuye nihebye numva nagushima mubwira ugacya
mubihe
bigoye wambereye ingabo
shimwa
mana habikuzo
habikuzo habikuzo
habikuzo habikuzo habikuzo habikuzo habikuzo